njagala mukama nayo labiko limba tosobola kumwagala nga tenzo osalira musango manya nti mukama gw'oyagala yasonyiwa bonna abeenenya naye gwe tendaba basonyiwabo okuba amayinja amazima tusobola kwagala mukama gw'otalabayi nga nzaakuli okubi muganda wo ondaze bukyayi we nakola obulungi wanjagala weebale nnyo naye bwe naweebuukamwawo wankyawa kale oli mukyayi nnyo ekibi kimu nekikwerabiza ebirungi byonna lwaki tojjukira omulungi gwe walabako gye ndi owano bw'oba osaba mpulira weenenya buli ekiseera kuba akafaananyise nga mukama naye yali akoowa atulaze omukwano naye ffe tulaze bukyayi tusabye atusasire naye ffe tetusasira mama tosala musango naawe toli kusalirwa omanyi kyosiga ate era kyokungula yagala abalabe bo era basembezenga abuze muyambe tomuleka kubulira ddala tosala musango naawe toli kusalirwa omanyi kyosiga ate era kyokungula yagala abalabe bo era basembezenga abuze muyambe tomuleka kubulira ddala yayononye tumusonyiwenga ng'era mukama bwe yatwagala fe abayonoona abo bonna b'olaba abunoonye mukama bamwagala ye naye lwakuba nti ne sitaani tabali mirembe kale yanywera sabira nnyo baganda baabo mbeetaaga buyambi naye si kuba kuba mayinja manya luno lutalo ng'era ffe balwanyi kale munno bw'akuba okugulu tomuleka muwalule mugende amukubye okugulu tayagala kugulu kwe kwokka naye n'obulamu takoma kukubba zikiriza tuli famire mweti abaana ab'endeemu omubi we yakyawa yakyawa ekika kino kyonna sonyiwa muganda wo bw'abanga akoze ebinyiiza gy'oli atera omuyambe omubi bw'aba amuzinzeeko naye manya mambe tosala musango toli kusalirwa omanyi kyosiga kibi nnyo okusiga obubi taata mambo oli kungula bubi basembeza abo bayambe buyambi abuze yeetaaga kuyamba buyambi toba kubate toli kusalirwa omanyi kyosiga musango bw'osiga obuyi okungula bubi baagala balabe tuli boolwo ne baba emikwano gy'oli abali abalabe tobaleka tobaleka okuula tosala musango toli kusalirwa bambi kyosiga ekyo tosiga bubi tokungula obubi mukwano
era basembezenga
basembezeyo Salamu sango, era basembe.